Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tēnā rā koutou e whakarongo mai ana. Nau mai hoki mai ki te īpāho o Everyday Māori. Ko Āpera Woodfine tōku ingoa.
Tēnā koe Āpera, ko Hemi Kelly tōku ingoa. O tī rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana. Nau mai hoki mai. Nau mai hoki mai he puni īpāho hou i tēnei wiki. Ko te kaupapa. He āhua rereke, ano kāre e whai nei i tētahi kōrero rero. So we're not following a script, a dialogue. Today, we're going to look at tētahi āhuatanga o te reo.
Ka pai, we're going off script.
Off scripts, we've got a language feature.
Āhuatanga o te reo. Hea te āhuatanga o te reo.
Hea te āhuatanga o te reo. Ko te kaupapa i tēnei rā, ko ngā momo kōrero e pāna ki te tinana.
Okay.
He kōrero kei te tinana, ne? He kōrero kei te tinana. A tinana does the talking sometimes. And in te reo Māori, there's a range of phrases where parts of our tinana actually do the talking, or parts of our tinana complete the action, rather than ourselves.
Kā rau e hoa, I like where this is going.
Nō reira, anei tētahi tauhira. So an example of this sort of language is like, oh, kua ora te ngākau. Kua ora te ngākau.
Okay, yeah.
Ko te wāhanga o te tinana, ko te ngākau.
So
the part of the body is our soul, our spirit, our heart. And ora is the tuāhua that's associated to the ngākau. So what do you understand when I say, oh, ka pai te kite i ākoe, kua ora te ngākau, i taku kitenga i ākoe?
I'm really happy to see you.
Ai. Yeah. Ai. So I can say, kei te hari koa hau, kia kite i ākoe, I'm happy to see you. But another way to express that is where our body does the talking.
I see.
Where the tuāhua or the tūmahi is associated instead to the part of the body rather than to me. And when I say me, I mean I'm not saying the pronoun au or a hau. Kua ora te ngākau, kua ora taku ngākau. Nā te mea he nui ngā wāhanga o te tinana, me whakawhaiti ngā kōrero. There's lots of different parts of the body, so let's just look at one particular part. Ko te upoko.
Te upoko.
Ko te upoko.
The head.
Ai, the head. Ai, ko te upoko.
Hea hei tahi atukupu mo te upoko. Ko te makau.
Māhunga.
A māhunga.
Ko te māhunga. Ko te pane.
Pane.
Ko te upoko. Now just to know te hoa māts. Upoko, not upoko. Upoko. Nō reira, e hoa. Heaha etahi wāhanga o te upoko.
Ko te rai tētahi.
Ko te rai, ai. Ko te forehead, ai.
Tētahi atu, ko ngā karu.
Ai, ko ngā karu, ko ngā whatu rānei, ko ngā mata.
Mata, kupu anō. Eyes.
Eyes.
Eyes. Ko te ihu.
Ko te ihu. Ho mai kia te kau, ne? Nō reira, ko te upoko, ko te rai, ko ngā karu, ko te ihu, hea hātu.
Pāparinga.
Ai, ko ngā pāparinga. Pāparinga.
Ngā cheeks, ne?
Ana.
Ko ngā taringa.
Ko ngā taringa.
Te waha.
Ko te waha.
Ears and mouth.
Kei te, kua huri ki te waiata. Upoko pakahiwi.
Three more.
Kaha atu kei te waha.
Ngutu.
Ngā ngutu. Ko ngā ngutu.
Ngā ngutu lips.
Ai. Nō rea, ko te waha, ko ngā ngutu. Kaha kei roto i te waha.
Te arero.
Ko te arero.
Te tang.
Ko tahi anō.
ko te kauai.
Ko te kauai, ai, ai anei te. I te reo Māori, ko ngā kauai.
Okay.
Ko tō kauai runga me tō kauai raro. So when we talk about the jaw in Māori, we talk about it in the plural. The jaws.
Yeah.
This is also true, but there's two jaws in te reo. There's the kauai runga, the top jaw, and te kauai raro, the bottom jaw. Another example of this where it's the reverse, where it's plural in English, but it's singular in Māori, is hips. In Māori, you only have one hip.
Right.
That one bone.
Mm-mm-mm.
Although you might have this side and that side, it's one bone. So we say tō hope.
I see.
This is the reverse here. Your jaw in Māori, your jaws.
Jaws.
Ngā kauai.
Ngā kauai. You might recognize this kupu from moko kauai as well.
Koia, koia. Ka pai, arā ngā wāhanga te kau o te upoko, ināne kia te tiro tātou ki etehi kōrero kei aua wāhanga o te tinana.
Ka arawe.
Just before we get into the phrases that relate to these different parts of the body, these are all common phrases in te reo Māori. These are all heard, known amongst speakers, not making any of these up.
Okay.
And just to be mindful that they're not as commonly heard with today's speakers or like the newer generation of speakers. It's a feature of the language that's really, really quite beautiful, but it feel like it's starting to disappear with the older speakers, the native speakers. And it's something that we need to try and retain, learn and retain, and because it's a beautiful aspect of te reo Māori that really doesn't exist, I think, in English. Where we say, you know, ko ora taku ngākau, you know, my heart is well, which means I'm happy, which is quite different from saying kei te hari koahau, and feeling.
Yep.
The meaning's the same, but the feeling is so much more. So just keep that in mind as we go through some of these phrases. And for reference, you can look at Henny Jacobs' book, Te Rito, Whārangi Te Kaumārua, page 12. She elaborates on this feature of the language in the chapter He Kōrero Kei Te Tinana.
Kia ora.
Nō reira, how te wāhanga tuatahi? O te tinana?
Ko te upoko.
Ko te upoko. Ka pai, anei tētahi rerenga kōrero. Kua ānini te upoko.
Kua ānini te upoko.
Kōrero mai anō? Kua ānini te upoko.
Kua ānini te upoko. Kōrero mai he mihiaha te tikanga o tēnei rerenga.
He aha te kupu ānini. Mohi ana koe?
Kao.
Ānini dizzy.
Okay.
Dizzy. Nō reira, kua ānini te upoko.
Feeling maybe a bit uneasy?
Aye, I've got a headache.
Headache, okay, yeah. Aye. Kua ānini te upoko.
Or a hangover.
Okay, yeah. Aye.
Ki te ki mai koe ki au, e hoa kua ānini te upoko. Me whakatā.
Me whakatā, ne, aye.
So here, instead of saying, I have a headache, like which we can also do, we're saying, my head is dizzy. Kua ānini te upoko.
Kia ora.
Hea te wāhanga tuarua o te tinana?
Ko te rai.
Ko te rai. It's like we're moving down. Start with the rai and move down. Anei tētahi kianga, kua puku te rai.
Kua puku te rai. Kei te mōhio pēau ki te tikanga nei?
Ka rawe.
Angry. I'm enraged, right?
Koia. Pewhia tō mōhio ki tēnei kianga. How do you know this one?
From the kōrero of Rona.
Ka puku te rai o te marama.
The
moon got angry at Rona. Ka puku te rai o te marama. So there you can see how we can associate it to someone. You know, kua puku te rai o Rona. Like Rona's pissed. Like if we're just saying it in context, we might say, oh, ko puku te rai, or like they're angry.
Kia tūpato.
Kia tūpato.
Hiaha te tikanga o te kupu puku.
Puku ko te, apart from your stomach, it can mean to swell.
Okay, yeah.
So, like, I don't know what the picture is. Like, someone's head's, like, swelling up with rage, maybe?
Yeah, I suppose that happens when people get mad, you know, all the veins start popping out and
steaming.
Yeah.
Nareira kua riri. Another way we could say it, kei te riri ahau. That just doesn't have the same as kua puku takurai. You know?
Yeah. Different vibe, different ahua.
And so just going back to what we were saying earlier, we've learned how to say kei te riri ahau, kei te riri ia, but here's another way to say it, kei te puku tanarai.
Kia ora.
Hau te wāhanga tuatoru o te tinana.
Ko ngā karu.
Ko ngā karu. Ko ngā karu. What's your go-to kupu? Karu, whatu,
mata? I think I use whatu more.
Ai. Kanohi.
Kanohi.
Ai.
Tētahi anō.
Tētahi anō kupu. He nui ngā kupu mō ngā eyes. Anei e hoa mā, tētahi kōrero. Ko tīkoro ngā karu. Ko tīkoro ngā karu o tīmoti.
Kua tīkoro ngā karu. Hea te tikanga o te kupu tīkoro.
Tīkoro. Anei, te tiro mai.
Like rolling. Rolling your eyes, I see. Kua tīkoro ngā karu.
Kua tīkoro ngā karu o tīmoti.
So tīmoti's... How would we translate this?
Rolling his eyes, rolling literally. But it might mean that he's not interested. He's frustrated.
Okay, yeah.
He's annoyed.
Yeah. So he's not angry necessarily, but he's kind of a bit annoyed.
Ai, ko tīkoro ngā karu, rolling the eyes, not interested. Anei tētahi atu, kua tunewha ngā karu.
Kua tunewha ngā karu. Tunewha.
Tunewha.
Tikanga?
Ko te tikanga o te kupu tunewha, limp. It can be limp, like soft, or to like droop.
Okay, so maybe sleepy, tired, drowsy.
Koia. Kua tunewha ngā karu o Pepe.
Pepe is looking a bit sleepy.
Yeah, dropping off. Dropping off?
Dropping off, yeah. Dropping off into the land of Nod.
Tunewha. Kua tunewha ngā karu. Another way to say, kei te hia moe. Kei te hia moe.
Kia ora.
There's one other part of the body that you could associate this kupu tunewha to. Limp. Flaccid.
Need we go there?
We'll leave. Mā koutou e whaiwhai e wāma.
Ka pai. Hea te wāhanga o te tinana.
E whai nei? Ko te ihu.
Te ihu.
Ko te ihu. Kei te mohi o koe ki tētahi kōrero mo te ihu?
Ai. Ke te mohi o ki tētahi?
Ai.
Kei tū tō ihu.
Kei tū tō ihu. Kei tū tō ihu. Like kaua. Kaua, kei tū tō ihu. Don't be a snob.
Kei tū tō ihu.
Marama ne, it makes sense. Like, don't stick your nose up.
Right, yeah, literally.
Kei tū tō ihu. And if someone has been a snob, you could say, titiro, kua tū te ihu o tērā.
Look up, they're being a snob over there.
Kei in this example that Apira gave is like kaua. So it's like, kei tū tō ihu. Like, don't be a snob. Don't be too good.
Yeah.
All right.
Could it be interpreted as like, don't be too fussy as well?
Ai. Ka tai mai ngā kai, karepea te tamaiti e pirangi ki ngā kai. Kei tū tō ihu ki te kai.
Yeah.
Don't turn your nose up at food.
Arā
tētahi atu kōrero, e kōrero tia whānuiti āna. This is used quite widely in relation to graduating or like completing something, achieving something. You'll hear, kua puta te ihu.
Kua puta te ihu.
Like the nose has made it out.
Oh, right, yeah.
Kua puta te ihu. You've survived something.
Ah.
You've completed something. So, I ngā rā o mua, it was often used in the context of pakanga. War,
okay.
Battles, kua puta te ihu.
Yep.
I nāianei, it's used often in the context of education. So when someone graduates, you might hear someone say, kua puta te ihu o āpira i te whare wānanga.
Made it through.
Kua puta tō ihu.
Ai, kua puta taku ihu.
Karawe, ka pai koe.
E hoa, hea te wāhanga o te tīnana i whai ake nei.
Ko te pāpāringa.
Te pāpāringa.
Hea hano ngā pāpāringa.
Ngā cheeks?
Ngā cheeks. Engari, no reira, e rua.
E rua, ai.
Ai. Ngā pāpāringa.
Mm.
The cheeks on your face.
The cheeks, ai. The cheeks. Ai, mohio koe ki tētahi rerenga, pāna ki te pāpāringa.
Arā tētai kōrero, e mingo ana ngā pāpāringa. Mingo.
Mingo.
E mingo ana ngā pāpāringa o tīna.
Mingo, is it to like go red? Is this about blushing or?
Mingo is like to grin. To
grin, okay.
You know, like the cheeks are making this shape when you grin or smile.
Mm-mm-mm.
Mingo. So, e mingo ana ngā pāpāringa o tīna. Literally, like.
Tīna's grinning.
And that means she's smiling or she's happy or.
Is there like any cheeky wairua involved?
How e mingo nei o pāpāringa? Like, why are you smirking? Why are you smiling?
Okay.
Te rapia.
Ai, kia ora.
Ko te wāhanga o te kōrero e whai nei ko ngā taringa.
Ngā taringa.
Ngā taringa. Kei te mohio koe ki tētahi kōrero.
Ai, he taringa māro.
He taringa māro. Literally, hard ears.
Hard ears. He taringa māro.
Makes sense, ne?
Yeah.
Someone who's stubborn, doesn't listen.
He taringa māro ōna. Would that be how you'd use it?
He taringa māro ia.
Ia. Ah, he is a hard ear. Okay.
He taringa māro ōna. That makes sense as well.
Okay.
Kei te pai ngā mērua.
Okay. Kia ora.
Taringa māro koe.
Taringa māro koe.
Arā tētahi kōrero. Ki te kore koe pai, ki tētahi oro, ki te hoi hoi rawa rānei, ki te kore rānei e pai te waiata. Like if something's jarring to the ears, it might just be off or flat or too noisy. You might hear someone say, oh, ko tio tio aku taringa. Ko tio tio aku taringa. It's like it's piercing my ears.
Okay. Ko tio tio.
Tio tio. Ko tio tio aku taringa. Jarring. Irritating. So here you're expressing that you're not enjoying what you're hearing.
Okay, yeah.
Te rapea ka tū mai te kapahaka ki te waiata. Kei te tio tio aku taringa. E whā ngā wāhanga o te tinana e toi ana ko te waha. Waha.
Ko te waha, ko te mouth. Kei te mohio au ki te tahi, pāna ki te waha. I hāmama ngā waha.
I hāmama ngā waha o te iwi i Waitangi. I te mutunga wiki ko taha ake nei. I ki te au i te wā o te pōwhiri. E tū ana David Seymour ki te kōrero. I hāmama ngā waha o te marea. The people were shouting.
Ai.
Shouting out or yelling.
Yaha te tikanga o te hāmama.
Oh, hāmama is to shout, yell, or like open the mouth. So instead of saying I hāmama au, like I yelled, you know, just going back to it's the part of the body that's actually completing the action. I hāmama taku waha. I hāmama ngā waha o te iwi. Pai?
Pai, pai, kia ora.
Ngutu, ngā ngutu.
Ngutu, the lips.
The lips, okay. How do you express when you're a child when they're not happy about something with their lips?
Oh, they like purse them? Like
yeah.
Stick them out? Like
pout.
Pout, that's the word I'm looking for.
Drop your lip.
Mm.
Now, we have a phrase in Te Reo Māori to express that where you drop your lip, you pout, you're like, yeah, you're not happy about something. Packing a sad.
Yeah, yeah.
Ko tāperu ngā ngutu.
Ko tāperu ngā ngutu.
Ko tāperu ngā ngutu. So let's say like, oh, the child's packing a sad.
Ko tāperu ngā ngutu o te tama.
Ai, ai, karawe, ka pai. Ko tāperu ngā ngutu. Arero.
Arero, tongue.
What's something that might happen to the tongue? When you're lost.
Gets twisted.
Yeah, it gets twisted. Yeah, it gets twisted. Kua fififi te arero.
Kua fififi te arero.
Kua fififi te arero.
Kara oi tēnei. Kua fififi te arero.
I etahi wā, ne, i a koe a kuana i te reo, i ngā kupu hou, ka kōrero koe ka fififi te arero.
It's a bit of a paradox there, because it's kind of hard to say.
Tika tau. Tika tau.
Cool. So this is for, yeah, when you're getting tongue tongue twisted, right?
Tongue twisted, tongue tied, kind of like tripping up.
Mm.
Tapipa, like when you stumble when speaking.
Kia ora.
Ko te mea whakamutunga, hea te wahanga whakamutunga o te tinana.
Ko te kauai.
Ko te kauai?
Ah, kia ora, ko ngā kauai.
Ko ngā kauai. Ka pai. Anei te kōrero whakamutunga e hoa, māu e kimi te whakamarama. Kua tete ngā kauai.
Kua tete ngā kauai.
Ai, kua tete ngā kauai. Mm. Anei, te mahi. Now, I'm going to act something out. You won't be able to see me, but our pet is going to hopefully find what it means. Kua tete ngā kauai. Tete ngā kauai.
Like kind of fretting, almost.
Carl. I'm just not a great actor. Tete is like to chatter.
Ah, okay.
So if our jaws are chattering.
Oh, it means we're cold.
I was trying to shiver. Tete, kōrero mai anō.
Tete. Yeah, it was quite the performance. E hoama. Thank you, Hemi.
So to chatter or rattle. Ko tete ngā kauai. The kids are cold.
Ko tete ngā kauai o ngā tamariki.
Kia ora. Koira. Karawe hoa, karawe au nā mahi. Ko te tūmanako kua mau I a koutou e tahi. Kianga hou e pāna ki tēnei āhuatanga o te reo e kiana he kōrero kei te tinana.
Mm. And just a reminder, all of these are in the show notes if you would like to see them written down.
Ko ia. Ka hoki mai anō māua a te rāwiki me te tahi puni kōrero hou no hōra mai rā koutou I roto I ngā manaakitanga.
Hei ko nā.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.